Mkacha na kureflect Tanzania ulio jela au kwa tabu mpeki ulipo zamia. Cheki cheki hata ukitania, man hii record heavy, ona haubebe takwa Scania. Sikiza tenzi moto moto, nimefuzu sitishiki na hizo kesi ndogo ndogo. Mamsiz na verses za wongo wongo longo longo. Sikiza tenzi kama mkongo wa gesi ya songo songo nyoko. Na diggity, you think you ram hard, nigga ram hard, time's infinity, far from the usual house of visit. So get your bars straight, niki drop bars vyo ni shigidi. Salamu wana siyo kwema likotoka, minatema ngumu mpaka siyo vyema kuokota. Nikitema na wa kosha, wanatamani nwe na bi sema sina wema wa kutosha. Round kwenye jiji na sign my deal wima, matatizo kibao na bado still nina. Punchlines that flow, my star, my skills stinger, siko chimbo, niko period na breed vina. Sauti ya mtoto wa Afrika, Bantu, iki na oko na kadharika. So hii siyo timu ya dompo na Baltika, uniwezo na peleka joto wa tantika. Mdingi na verse nyingi kushinda Bible, nina punchlines na sina haja ya rifle. Na iwaza future na kupiga ni ya survival, kini vamia na uwa karia na shika title. Alphabet, irable, digits, syllabi, toka nunda suwa na spit na fika killer street. Makapuka ya njalo na kina kila D. Bars angu ni kubwa kushinda pyramids. Yasho kwenye kazi, kusanya mtaji, msako havi, kisha zingua dhambi kwako. Kambi aso nina haso kwenye kambi, penye chambi za kutosha ninaweka kambi hapo. Mini hewa, mini gala la msosi, mini maji, mini hela, mindo shamba na mgodi. Mini kazi, miso msela, miso danga, sotozi. Misi msafi japo klasi, ila hapa haupozi. Mini mavi, mini noma, mindo aibu na kukuta ukweni. Mindo gono ngoma, mimba inayotungwa ukeni. Mindo siri ya popo bawa, nine kupitia nyuma hausemi. Na mindo erufu lizo funzo shuleni. Mindo Mercedes Benz, Ford mbili na Porsche. Mindo langa ngwaya complex, chidi na ngosha. Mesa yari kwenye anga, minyota, solar system. Mindo firsty, deeply murder, wendo victim. Mindo life scene footage, area, haitoshi residence. Disaster ni hard copy evidence. Migeda afisa vimbi da Rai Lama. Mindo mkato kuwa wingi kipindi chai ni gama. Tafsiri halisi ya picha, ham check she caption. Na wachora ma MC irrational, mala bestie, mala next. Geothermal power plant, sio fee, batteries are national. Infos kama Google ama encyclopedia. Hata wena nguva wezi mudu inhavior. Masa nime occupy area, kama mada ama nyimbo bobzi lipo occupy media. Tangu siku nimetupo kwa sayari, tipo wakatabili yatavunjwa majabali. Wajuba wakanza kuvusha ndumba ni hatari, na mtume nkatupa infos kama chumba cha habari. Na wapeleka mbingu ya saba, mbingu ya mbali, mbingu isiofikika takwa stimu za shada. Na wafundisha misa muyeshimu ibada, msisahau mindo mzimu walanga. Niko juu sana, niko juu and I'm lonely. Sometimes naona kuwa juu peke yangu is getting boring. Na rhyme so smooth mpaka Copenhagen, Denmark. Nechi so kipaji, hii ni brain act warning. Goja nji introduce properly. Mindo domination system ka monopoly. I'm your wish, I'm your lottery. Take it for your poverty. Na hindo daylight robbery. Disaster vina nikina joo sabini. So wakazi kazaa wakitongoje mkija joo makini. Naona vipepeo kwa bustani, wana ruka ila sioni waku flow kamini. Hindo njaa ilo mfanya kicheche kudanga. Na itafika mpaka Unguja, Pemba, Wete na Tanga. Na achadoa kama chui ama ndui ama tete kuwanga. Na unga mfano wa cheche kuwaka. Verse nyingi ni mwage wapi, zimeni system ni zame kingi ni panda chati. Kanunweni vienu, hacheni hivi ni pake rangi. I'm a wolf nigga, upande bigi, upande paki. Na unatumba dudu, rappers wanajua kurap lakini vichwani ni watupu. I want a vision kama zuzu, na wapoteza wakipotea wezi wapata ta kwa Google. Map, nafanya yonekane simple. Ujuzi lobobe unafanya mnione kama kifo. Ufundi na hii miko, ifundishwe mbaka disco. Zima drama za usanii ili yonekane hip hop. Najua unaisi hii ni battle. Maybe, kwangu hii ni alarm ili uwe macho daily. So kileta za kindezi lady, nitakuvuruga mpaka mwite babako baby. Kisu kikali, egesha govi mbali. Extra kwenye fiction, wanaweka story kali. Extra kwenye kichwa, extra high, extra miles, exercise. Disaster vina ni extraordinary.